Mas tu és a Katsai! Era super mbona! Bob Tiger ulumulwa lei! Commando! Two boys in the beauty! Was it about beauty from what you want to think at Sika? You never want to see Katun Sifa Mushilanga na Pita!
I went check!
The bam when the mama nova when the door put us Pita!
I went check!
The papa in Parola comes in my head, see la Pita! The Parola comes in my! We wanna Okuku Kontoka! The Parola comes in my! Nangulo kuku popoka, di paro le kwa mzimai.
Ya ulumulu wa lai,
mzimai. Di paro le kwa mzimai. Umufshasha di para mwono funde mwone kamwanzi today.
I went check.
I'm counting a pepwa in here almost every day.
I went check.
Living a pure life, ya vute what's today.
I went check.
You got to buroko mawase la mwishi la mwanzi pite. Wele mwune chi wele wele. Wele. Scoring a kwanza ni wele.
Wele.
Faya wa shale wa sali.
Shale.
Zete jitizi pambale.
Mbale.
Uchu situ walipite kale.
Kale.
Nisali tupala ni kale.
Kale.
Moyo ni mbili vile mu.
Ela.
Nuzale pampa mu.
Mo.
Support na yoni mu.
Ela.
Baka vizi ya tatika. Naliwa kumkaka. Life ila kisari hapa ina nchinje miotoka. Imbojo ni panse ela mona na temo kontoka. Kukontoka hai. Liparo lia kwa mzimai. Wimona uku kukontoka. Liparo lia kwa mzimai. Nangulo kukupopoka. Liparo lia kwa mzimai. Mzimai. Liparo lia kwa mzimai. Lesa ni mpela maka ya kundi ya tepalo e sonde. I'm here to get the crown na tose nsende. Eine next buka, nga walila leo wuka. Manjile phone kuchita, mbawe ni puwa kupita. Emayewa wamba wekali, kakumpa maka ya kali. Ikalaka penda mazali, awo njeka chinyeja zipa. Tuweza fimono kuzipa, mfyashi wa sika tate. Tuweza ndakwani sate, niloveka muteshe. Bara mwelezaka everyday mzimai, ena mwipe bufye. Neba pale lope nasanika, tuweza fisuma file moneka. Neba nakata, ne moneka laka, tuweza kumuka ka, tuweza felaka. Beta, mwona, netitiko. Yelo kumunga kaparo lia kwa mzimai. Liparo lia kwa mzimai. Wimona uku kukontoka. Liparo lia kwa mzimai. Nangulo kukupopoka. Liparo lia kwa mzimai. Mzimai. Liparo lia kwa mzimai. Ela wa shi ifoko. Super zedi. Chisne sikuno. Ela wa one. Kapsin na inte. Rizon la izizo. Tekino muna tikalu. Kukso mnyengedwe. MJ Lux Hazi boy, Jiza International, Super Samba, Jiza International. Ipalo lia kwa mzimai, Hela Shivu. Ah, Commando.